Naleta utukutu wadi kwenye sofa. Mini simeje teja kwa kona bembea na weka na ukuta weka nukta baka futa ishike nukta yotoni unanijia uoni nalewa bila bia fike na nata swadata kinyacha mtachaka haya ni
it's true, and I feel the same way. I can't deny, baby. On the cool holiday, I will die for you. I swear, who sit is when I oh, I know Pina, Betty Kujifana, Kosisi, I want to is oh, baby. Oh yeah, you're the one I love, one and only. The one I want, I want them to know. Baby, you're the one I love, the one I want. I said one baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see. A little chocolate, mama. I said one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see. A little kupa mama. Yeah, penzi ni shere, penzi pia vita. Tukumbane tupatane, siri yetu ya ndani. Aga, napome stare, ni vitu vya kupita. Hasa visi kuchanganya, ukanishusha thamani. Penzi langu si chenze kachura, iwe dance. Can you find your chip with the rule like matches? Oh my love, moyo wangu mwenzako mi mwepesi. Nisije kufa kwa mapresha ufungwe iweke. Aswa usitishwe na ya oh anapiga. Eti kujifanya kwa sisi ya watowezi. Oh baby, ale tantarira.
Sabuni ni echiki maji mwezake ko oh, tucheze kidalipo oh, uko ulipo oh, salamu sikufike yameandikwa maandiko usibamboke usilambe mwiko oh, kurudi kwako ni ndoto na kusitakia jindi nile naye kwa siku matatu kama mgonjwa wa homa nikiumwa napona. Dozi zuri ya nini lekona. Penzi ukalifika ngozi ya chatu. Vya kupika ulichoma. Penzi ukaliunguza. Unataka kurudi apa na mana. Nilia na ya na kasoro. Ya nini nipase viporo. Ulinyaza totoro. Bila ya godoro. Penzi kibeiti. Siwezi kusaliti. Yesabuni miechiki. 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 Penzi kiberiti, siwezi kusaliti. Yes, sabuni miechiki, miechiki, miechiki. Paga pressa bure. Nile nae kwa siku mara tatu. mgonjwa wa homa, nikiumwa napona, dozi zuri ya nini lekona, pesu kalifika ngozi ya chatu, vya kupika ulichoma, pesu kaliunguza, unataka kurudi apana mana, nilia na ya na kasoro, ya nini nipase viporo, ulinyasa totoro, bila ya kudoro, penzi kibeti, uwezi kusaliko.
Slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion.
Mimi ni fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Yeah, yeah.
Mama ni take, ni take nye ni take. Una security, paka mapepo zangu zina vaporate. Hapo juu baby vaporate. Mwenza kuchini nifanye kama ground shaker.
Hey, bwana mkunaji limemkuta pele. Michezo Selina kucheze ya nanywele.
Aleluya, utasema aleluya. Aleluya, utasema aleluya.
Mtoto Swahilini, yeah, nipe mapenzi ya Kiswazi.
Let me love you the African way. Let me love you.
papa, manita mama, nikuite papa.
You draw me crazy. You're the one in a million. Chita zangu zako we mwendani umenichanganya mimi. Sina la kugomba mimi. Sina la kugomba. Goma, goma, goma. Ushanifanya mwege. Sina la kugomba. Goma, goma, goma. Wache tu walipiga zeze. Yani sina la kugomba. Goma, goma, goma. Umeshanifanya mwege. Sina la kugomba. Goma, goma, goma. Wache tu walipiga zeze. Superwoman, yeah, this ain't the same shit. Only man, that's in my bed. Super, 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 superwoman. Seen a side chick on the main, that's in my baby. Superwoman, super, super, super.
Keep it locked and loaded. It's DJ Jeffers.
Yeah, this ain't it. What's the goal? What's the wasija kupandisha mchongoma. Yani ringi wazungu kebongo. Uwambio lipofika umegoma. Asalala chombo kinaelea wana onara. Awajue kimeundwa kipenzi umenikamata paka sina la kusema. Sina la kugoma, goma, goma, goma. Ushanifanya mwege. Sina la kugoma, goma, goma. Wache tu walipiga zeze. Yani sina la kugoma, goma, goma. Umeshanifanya mwege. Sina la kugoma, goma, goma. Wache tu walipiga zeze. Superwoman. Yani sina same chick. Only man that's in my bed. Super, 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 super. Superwoman. Sina side chick. Only man that's in my baby. Superwoman. Super, super, super.
DJ Jeffers, locally accepted and internationally recognized.
Oh yeah, yes. Well, it's me, Kazi. Every pole pole, so tete, si gente sarasi. Kuku ipemchele, my nigga tete, si genya chabasi. Paka machoko, tita nani ni mafuzo ya kitoma no. Nipe mama nipe nyumbara cho. Hela umefuwa pereke bila chambo. Wanapata kafu, wanajona, tunapenda na. Tunawapa kafu, paka maji, wanaika mma. Mma, mma, mma. Umeniweza nyanga, nyanga. Ayu, nyanga, 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 nyanga. Baby, oh, oh. Tateleza nyanga, nyanga. Oh, oh. Imako, nyanga, nyanga.
Sasambua, kimaliza kupika kazi yangu kupakua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mua, na umenya na kugea unakula.
Oh, uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako na ujua kamini mwenyewe. Pirika pirika za kukuna mwewe. Kulidyo inato wala zisi tusumbu. Wanapata kafu, wanajona, tunapendana. Tunawapata kupaka maji, wanaika mma.
Hello, it's me again, Mr. Burudani. Take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, imetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema nae.
Oh, aye.
Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe. Wezi kusuia mfua, wacha inyeshe. Sema na.
Oh, aye.
Wadese.
Oh, aye. nikawawa bure sijalala nimeficha tu makucha huko ndani ndo kwanza kumekucha vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi leo kama ni kishindo tingisha
leo
kama ni mzuka pandisha
leo
kama ni maji mwagika
leo
kama ni mnazi katika
leo
kama ni kishindo tingisha
leo
kama ni mzuka pandisha
leo
kama ni maji mwagika
leo
na kama ni mnazi katika
kama buchi limechanika spika zinakita mbona pata chimbika leo yeah yeah Mama sita, take a picture, tunakikisha leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati, nimeondoka kidogo tuvagaranti. Niko online, nataka kuchati, I'm not finishing, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumbi paka kwenye chai, hii ya leo kari. Mebogi step, webu checky checky, if I'm not mistaken, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, ya kuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize, ila kama mapepe, tulize, sema nae.
Oh, I, oh, I.
Kama ulijua cheche, imekuwa kasheshe, wezi kuzuia mvua, wacha inyeshe, sema nao.
Oh, I.
What they say? Kama ni kishindo tingisha
leo.
Kama ni mzuka pandisha
leo.
Kama ni maji mwagika
leo.
Kama ni mnazi katika
leo.
Kama ni kishindo tingisha
leo.
Kama ni mzuka pandisha
leo.
Kama ni maji mwagika
leo.
Na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika spika zinakita mbona pata chimbika leo. Yeah yeah. Mama sita, take a picture, tunakikisha leo, 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 leo.
Morning, morning, yeah, morning, girl, Basalia wa. Ali, billionaire, mwama love you, oh. Ila we kwa vile, eh, taishina wewe. Mimi love, mimi love, oh na na na, ah. Niacha we, sherie, tabaki na nani, oh. Mintali alia, mintali asana, ah. Lia, lia, ah, ah, minta lia sana. Miswe zari na we
Bio, bio, bio
Morare na, morare na
Bio, bio, bio
Miswe zari na we
Shida.
Are we still dating? Mano Elaweki. Ama ndo nimechokwa. Ama umetekwa. Na wazara kufikiri. Majibu sipati. Na moyo nachosha kili. Kwa mapenzi ya kufosi. Kupenda pasipo thamani kwangu tabani. Si sawa. Ni bora unipe moyo wangu nufiche. Miswe zari na
wewe
Mwere nari na mwere na Miswe zari na wewe
Mwere
na mwere na Ora vasuti Tariwe kasa Toto rosti rosti Yani kazi na dawa Wake sifuru kute Fire, fire Mtoto nizi karoti Herua, herua Mchuma zuri na tai Bafana, bafana Misha msume adua Akinjita na gandana Anana sana Kiuno kama densa kikongo Ana masifa kinama Mita kuongea kimumbu Kama kitoto cha Obama Kitanda ni norongo, rongo
tongo tongo. Kapewa uni katoa jambo, mtoto ni fundi anajua mambo. Sina gadabu baba kamu, nanunua na mvua na mvalishaga.
Ya habibi,
ya habibi,
ya hayati,
ya hayati,
ya habibi,
ya habibi,
maisha ya moto.
Ya
habibi,
nishongeze,
ya hayati,
nilegeze.
Mashindano ni mazito, hili jiko jama alishikikini la moto, msukuano mambo mpwito mpwito, kiuno ni feni mama, kitanda ni mafuriko.
Nasimamia ukuta usiku na tetema, akishikaga ukuta na shindwaga kuema. Kazini kurudi na rudigi mapema, naogopa wenye nazo asigeni nyang'anya. Ninapata shida mwenzako, ukitoka peke yako usiniache nitakufa mwenzako.
Ya habibi,
oh baby ra,
ya habibi, marashi ya moyo wangu. Ya habibi,
chombeze chombeze,
ya hayati,
nilegeze legeze. Usije nipoteza
uliza mtimame. Ya habibi,
ya habibi,
ya hayati,
wendo wa peke.
Ya habibi,
ayu wewe,
marashia moyo
wame.
Ya habibi,
nishombeze,
ya hayati,
ilegeze.
Ya habibi,
ay, 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 ay,
uliza mtimame.
Ya ay, 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 ay.
Shikamo,
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 una ubaya gani?
Shikamo,
nakupa heshima, nakupenda,
shikamo,
nakupenda,
shikamo,
nakupenda,
shikamo,
ya, ya, ya habibi, ya habibi.
Playing new music right here, right now. DJ Duffers.
Nitafanya harambe, nikupandishe ndege, ukawaone wazazi nyumbani, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
Harambe, harambe.
My heart belongs to you, and your heart belongs to me. Baby, come, how to poro moga, poro moga, tum tum. Baby, come, how to poro moga, poro moga, tum tum. I travel down the streets, I seen a lot of tea, I seen a lot of women, but more ni kwa konti. Wanataka this, wanataka that, wanataka mina mini wewe tu, baby. So, nitafanya harambe, nitafanya harambe, nikupandishe ndege, ukawaone wazazi nyumbani, watu wangu wakuone. Nitafanya harambe, tuchome kambuzi na ngombe. Nitafanya harambe, dunia nzima ikuone.
Harambe,
sete alaniki una masi masika wametuma maombi baby wangu uko safe
moyo wako uko safe. Nitafanya harambe nikupandishe ndege ukawaone wazazi nyumbani.
Nadia, hello baby. Oops, ala, nilikosea, nilimaanisha hello Freddy. How are you baby? Pressure mchana kutua
kila siku
ule mapenzi nionyeshe nisije kosea unigombeze useme hunipendi unilize
baby oh baby oh baby oh
unitapo sister ni kwaza eti shikilia uzito ya umiza badala yake busu kusambaza akia Mungu pekiwe
yule yule.
Akaleta bifeti na mwibia, si uongo bwana nitamnyakulia, akishinda kazi nitamchungia. Formula mapenzi nionyeshe nisije kosea unigombeze useme hunipendi unilize mie unitapo sister ni kwaza eti shikilia uzito ya umiza badala yake busu kusambaza akitiga goma baby we.
Yule yule moja tupendane
yule yule
anione pasi na urafiki
yule yule
yule yule yule mimi na yule
mimi na yule
yule yule mimi na yule
nisije kula mizonga wale wa kila unono ama nile tu kwa macho wale wa kila na mwili Sharife.
Na kufa mazima urangi usiseme unawaka mkipaka ina kichore gerege ukinitazama na simama wima dede tuende mbele turudi nyuma umekamilika kila kona izo nywele uko nyuma umenichanganya changanya mtima ulivyo wa moto moto nani pa midadi tutimize noto ni kutunze kazawadi tuzae katoto kaniko niko midadi itapenda mideko kifuani unavyo dagi finally final final game filola niko shaga wenye bonge la dem finally final final game filola niko shaga wenye bonge la dem uendo para setamo 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 waliti umaumi setamo 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 uendo para setamo 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 waliti umaumi setamo 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 tabibu.
Tatu kachora
kuchora kwa mgongo yake shingo twiga baby konjo kadu kananipa michongo ye mtumbwi mimi pondo ata nyimbo anapenda za msondo barijani la japo na za kwangu very smart longorongo hayajui malingo japo chapendi gonjera ana kiuno dondora wakipiga mashuti besela wanaumtongoza kinyemela naisi ngekewa kujuona nae nilichelewa mie kibini yeye tela ya double double kanogewa finally final final again filo na nikoshaga kweni bonge la jam finally final final again filo na nikoshaga kweni bonge la jam uendo para setamo 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 waliti zemaumi setamo 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 uweze matado para setamo 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 waliti zemaumi setamo 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 uweze matabi.
Maneno maneno wapunguse, moyo wako ni utulize, yao tusiachali tuyapuse. Wenye chuki hao wabaki na fitina zao, tuwachane nao wapambane na hali zao. Wenye chuki zao wabaki na fitina zao, tuwachane nao wapambane na hali.
Toujours l'amour est pas n'a qu'à ne faire mon babizou bakalem bakado bajot. centre. Soutiene kawapi chéri na mazalie. Kanga je t'aime. Malo baba te kau, malo baba te kau, ngana kole mete. Malo baba te kau, malo baba te kau, ngana kole mete. Shina ngata kitoko, shina ngata yelengito. Shina ngata kitoko, shina ngata yelengito. Parfois l'amour est compliqué, mais chérie à moi toujours romantique. Face à l'amour.
Baby,
ni take
ni cheke kama mtoto,
ni take
baby take hapo ndo penye uniteke uniteke ninenepe kama mpondo
uniteke
no Yoka nungu nungu, miba inasimama Macho yake lungu nungu, akinitazama Na mina yoka nungu nungu, miba inasimama Fanya wazi unachotaka, sidisha kunipela Kuna paparazi na basata, tusichapane madenda Baby, ni
take
ah,
ni take
ni check it ah,
mambo,
ah, achana na manyambafu pasi kupande kichwani midomo yao michafu kisikunyime amani wenipende kama sarafu unifiche kwa pani na unigande siafu hata tukiwa njiani hawapendi kuona Nafika mali, udi wanachoma Usiku wana hawalani, wanakesha kwa sangoma Penzi walitie misumari, wasiku pepoma Mambo yatakuwa ngari ngari Naomba zifikisha ni habari Kwa Ricardo Momo Urukushani za mundi nazari Zimeni pasomo
Atuachani, atuachani Chaini
naenda
tuachali
cheza rumba
tuachali
naenda
tuachali
sakata rumba
tuachali
ninaenda
tuachali
cheza rumba
tuachali
ninaenda
tuachali
sakata rumba Wapa nafasi wafuku nyuku Watakutia aibu Zao kubwa bwaja kama kasuku Kujifanya wataratibu Hawana lolote mazumbukuku Wana maswahibu waongo Hata mwezi mtukufu Tusilete mbele Kisamvu kwa nyama Wataona gere Na kutusakama Vibwa bwaje gere Na vikuku vyangama Watapiga nele vipate kutukwama
Ah, wapa inaumbo sisi hatujali Yata wakereketa wavime matumbo hatuna habari Ah, wapa inaumbo sisi hatujali Yata wakereketa wavime matumbo hatuna habari
Naomba zifikisha ni habari Kwa Ricardo Momo Urukushani za mundi nazari Zimenipa somo
Atuachani Atuachani Atuachani
Mini naedani
Atuachani
Cheza rumba
Atuachani
Mini naedani
Atuachani
Nali sakata rumba
Atuachani
Ninaedani
Atuachani
Cheza rumba
Atuachani
Ninaedani
Atuachani
sakata rumba
Msila lip chaka mchaka Kimbiza dunia haina mipaka Iweka niya kuna njia utapata Kama unasubiria kuna matata Mama jale ya mapro so No, taza soja kumandu Taspize shima so shika mo Oh, time money, I gotta go Sometimes vitu vina kazo na koma Uta lala, wezi kwa laza masa Naleta utani, okay, okay. Oh, na Fanye kicha, zwa mabala Zaga zaga, simama ka Bang, unenda wa, give it up
Mepanic. Relax. Pumzika kwenye kiti kibini pata drinks. Relax. Mepanic, yeah. Mepanic, yeah. Relax. This is not what you think. You shuguri bado mbichi. Relax.
You're in the mix with DJ Jeffers.
Fire, baby.
Lewa faster, mindo kwanza napata starter. Lizani kwasa kwasa, sukuma kanyaga tuende rudi ata kwa pancha. Mdomo haulipi utasema lolote. Uongo hauna garantia ya kufika popote. Kitenesi hakidundi kwenye matope. Usifai kinyago, fast track, unaweza niogope. Sinaga bari za kijinga, akili mali ukichimba. Stafti zari la kuvimba, nachonga na chimba. Metaka mwenyewe sipige kelele unapoko una winda. Kaa mbele unanijua tinga tinga. Shapigana vita nyingi nimeshinda. Umepanic, umepanic. Relax. Pumzika kwenye kiti kibini pata drinks. Relax. Umepanic, yeah. Umepanic, yeah. Relax. Relax. This is not what you think. Shuguri bado mbichi. Relax.
Jay Jeffers.